I don't need a nidisa kuri wawe
Kubabara no kurira bijya bibaho ukibaza abiyusengayagiye
ariko nshuti menya ko ibihari kurusha ikindi gihe cyo So is it
Ukuboko Ibihe
Ariko nzakurangiza ukuboko.